JazzyMidunda.com. Wait, you so chopper.
Misa Oji natafuta pesa spagili mapenzi nyuma nipotoka nshaumizwa kishenzi shaumizwa kishenzi takishobo shavukaga uko nimeuruka moto nimeutuliza moyo kinyo nawe pita mbali usinshoboke kama mbwai nawe mbwai usinsogele staki tena mchezo kidari sikezi na wewe kosa lako niombe samani ubembeleze eti dodo chini ya mnazi mama ilisema hakuna cha bure piga kazi wepambana hata kama ngumu kazi ujenge bwana uwe na yako makazi pesa tamu siishi viham zilivyo adimu uwe na nidhamu so rahisi kumvalisha mtu so rahisi kumlisha mtu so rahisi kumvumilia mtu kosa lako niombe samani ubembeleze
JazzyMidunda.com.